Yeah.
Sema 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 ni na kumanya. Sema 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 ni na kumanya. Sema 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 ni na kumanya. Sema 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 ni na kumanya.
Baby bendera njaga rozi wanike. Bamani territory wazinga vide. Damurimbe mukumu. Yate sema nze na tumani.
Shari am aba. Come kick it with a nigga like me.
Vinyu misa, vinyu manyo. Yo mazabu nkunyweza nyo. Katyoko zocha, chava chicha, chari chicha baby. Katyoko zocha, umukisa, ninda mukisa baby. Womala vyoloza,
choja,
mikasa suka kasa.
I want a choja,
romanya vyendoza,
choja,
mikasa suka kasa.
I want a choja,
womala vyoloza,
choja,
mikasa suka kasa.
I want a choja,
romanya vyendoza,
choja,
mikasa suka kasa.
I want a choja.
Sema 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 ni na kumanya. Sema 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 ni na kumanya. Sema 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 ni na kumanya. Sema 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 ni na kumanya.
Mko konyo baby give me some ko. Menye kaka kono tera. The way kwa sanze ninze yo answer. Baby to tole meso muka kabasa.
Amo nyula kabi connector. Nina munji nyobo kumeta meta. Mwe kubako awoza chimuto jacho kabulio mwati mani inchi tuwek.
Sema 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 ni na kumanya. Sema 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 ni na kumanya. Sema 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 ni na kumanya. Sema 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 ni na kumanya.
Baby bendera njaga rozi wanike. Bamani territory wazinga vide. Damurimbe mukumu. Yate sema nze na tumani.
Shorty I got skills. Come kick it with a nigga like me.
Vinyu misa, vinyu manyo. Yo mazabu nkunyweza nyo. Katyoko zocha, chava chicha, chari chicha baby. Katyoko zocha, umukisa, ninda mukisa baby. Womala vyoloza,
choja,
mikasa suka kasa.
I want a choja,
romanya vyendoza,
choja,
mikasa suka kasa.
I want a choja,
womala vyoloza,
choja,
mikasa suka kasa.
I want a choja,
romanya vyendoza,
choja,
mikasa suka kasa.